Isithombe sesihlanu. Amakhosi 2 isahluko 8 verse 24. Amakhosi 7 verse 2. AmaSiriya abuya futhi ukuzolwa namaIsrayeli. Azungeza idolobha laseSamariya isikhathi eside. Ngokushesha amaIsrayeli aphelelwa ukudla. Buka esithombeni. Inkosi yamaIsrayeli yayihamba odongweni ledolobha. Abesifazane ababili beza kuye. Bayincenga ukuba ibasize. Basebelambile ngendlela yokuthi basebedla izingane zabo. Inkosi ayizanga ukuthi yenzeni. Yayidiniwe ngoba uNkulunkulu wayengabasindisanga kumaSiriya. Yakhetha ukubulala u-Elisha, inceku kaNkulunkulu. U-Elisha wathumela lo mlayezo enkosini. U-Elisha wathi enkosini, uNkulunkulu uthi, uflawa namabele kusasa kuzobe kudayiswa esangweni laseSamariya.